Babs, you a fool for this joint, man.
Niki Chapiana, eh? What a bonger, Tifala, Lia Mazang. Hey, itabidi lete faendo to light up jiji. Na usidim hiyo faendo ni washitiri. Atuko, stories za ndoto na kungoja loto. Atuko, form za biklam doa nyonye mboko. Pastor Pius, vile mina leta nuru gizani. Atamble na ezi shuku. Vile nuru inanuka ndutu. Inge baki tumeto ushuru. Hii life usichocho si ya watu wengi. Kila ngeo suku model na nasak be deadly. Kila nigga social life na ma DJ wengi. Kapi zentas wameweko ndo mba we deadly. Ati Kenya lini show you only bonga ngoso. Ye usikia swa but you find it nyawasoro. You tueng mbaya kwa mama njeri na ka local. Till I meet some dre heads when you die utoto. Tukianza strap walikuwa soro. When fans wetu walikuwa dogo. Tukipanda stage tulikuwa solo. Saini umati inaleta zogo. Washajua brand na tuja print logo. Trap life imeboom wana feel so lost. Motherfuckers wamebonga for too long. And me na come out telling them ya nigga so soft. Trap life imeboom wana feel so lost. Motherfuckers wamebonga for too long. Na mimi ni na come out telling them you too soft. Ay, you too soft. Ay, you too soft. Yeah, 6 views baby. Yeah. Asoro.